igitabo abahanuzi n'abami igice cya 40 inzozi za Nebukadinezari. Hashize igihe gito Danieli na bagenzi be binjiye mu murimo w'umwami wa Babuloni, habayeho ibintu byahishuriye ishyanga risenga ibigirwamana imbaraga n'ubudahemuka bw'Imana ya Isirayeli. Nebukadinezari yarose inzozi zikomeye zatumye ahagarika umutima ntiyarushya goheka. Ariko nubwo umwami yakozwe ku mutima cyane ubwo yari akangutse, ntiyashoboye kwibuka ibyazigaragayemo. Mu guhagarika umutima kwe, Nebukadinezari yateranyije abanyabwenge bo mu gihugu cye, abakonikoni n'abapfumu n'abashitsi, maze abasaba kumufasha. Yaravuze ati, narose inzozi umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Hamwe n'uko kuvuga icyari kimuhagaritse umutima, yabasabye kumuhishurira icyahumuriza umutima we. Ku byo yari asabye, abanyabwenge baramusubije bati, nyagasani uhoraho iteka ryose, dotorera abagaragu bawe izo nzozi tubone uko dusobanura impamvu yazo. Ariko ku rundi ruhande, yabakangishije kwicwa baramutse batabikoze. Yaravuze ati, nuko nimutazimbwira ngo muzinsobanurire, muzatemagurwa kandi ingo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu. Ariko nimumbwira izo nzozi, nzabagororera mbahe impano n'icyubahiro cyinshi. Ba banyabwenge bongeye gusubiza umwami bati, umwami narotorera abagaragu be izo nzozi, natwe turazisobanura. Noneho Nebukadinezari agira umujinya mwinshi, azabiranywa n'uburakari kubera icyasaga n'uburiganya bwabo yari yariringiye, niko kuvuga ati, menye rwose ko mushaka kubyirengagiza kuko mubonye ko nzibagiwe. Ariko nimutamenyesheje izo nzozi, mwese muzategekwa itegeko rimwe, kuko mwagiye umugambi wo kuza kubeshyera imbere yanjye mukirengagiza ibyo mbabajije ngo buzacyana yandi. Cyo nimumbwira izo nzozi, menye ko mushobora no kuzisobanura. Ba banyabwenge batashywe n'ubwoba bwo gutinya ingaruka z'uko bananiwe kubwira umwami inzozi ya Rose, bashishikariye kwereka umwami ko ibyo abasaba bidafite ishingiro kandi icyo kigeragezo kirenze icyo ari cyo cyose umuntu higeze asabwa. Baramusubije bati, nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo. Icyo umwami aduhitiramo kiraruhanije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse Imana zitabana n'abafite imibiri. Nuko umwami abarakarira uburakari bukabije, aherako ategeka kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni bose. Danieli n'inshuti ze bari mu bashakishijwe n'abasirikare bakuru bateguraga gusohoza iby'iteka ry'umwami ryari ryategetse. Igihe babwirwaga ko nabo bagomba kwicwa nk'uko iteka ryari ryaciwe, Danieli yabazanyije ubwenge no kwitonda, maze abaza Ariyoki, umutware w'abasirikare barindaga umwami, ati, niki gitumye habaho itegeko ry'ikubagahu rivuye ku mwami? Ariyoki yabwiye Danieli inkuru yo guhagarika umutima k'umwami bitewe n'inzozi zikomeye yarose, ndetse n'uko yananiwe kubonera ubufasha kubo yari yariringiye rwose kugeza ubwo. Danieli yumvise ibyo, niko gushyira ubuzima bwe mu kaga, maze yiyemeza gusanga umwami, amusaba ko yamuha igihe kugira ngo abashe gusaba Imana ye ngo imuhishurire izo nzozi n'ubusobanuro bwazo. Umwami Nebukadinezari yemeye uko gusaba kwa Danieli. Nuko Danieli ajya mu nzu ye, abibwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya. Bafatanyirije hamwe gushaka ubwenge buva kuri soko y'umucyo no kumenya. Ukwizera kwabo gushikamye mu kuzirikana ko Imana yari yarabashyize aho bari bari, ko bakoraga umurimo wayo kandi ko buzuzaga ibyo basabwaga mu nshingano yabo. Ukwizera kwabo gushikamye mu kuzirikana ko Imana yari yarabashyize aho bari bari, ko bakoraga umurimo wayo kandi ko buzuzaga ibyo basabwaga mu nshingano yabo. Mu bihe byo guhagarika umutima n'amakuba, iteka bari baragiye basanga Imana ngo ibayobore kandi barinde, kandi koko yari yarigaragaje ko ari yo mufasha w'ibihe byose. Ubu noneho n'umutima umenetse, bongeye kwiyegurira umucamanza w'isi, bamusaba ko yabarokora muri icyo gihe cy'amakuba adasanzwe barimo, kandi ntibasengeye ubusa. Noneho Imana bari barubashye nayo yarabubahishije. Mwuka w'Uwiteka yabajeho, maze mu nzozi za nijoro Danieli ahishurirwa inzozi z'umwami n'ubusobanuro bwazo. Icya mbere Danieli yakoze ni ugushimira Imana ibyo yamuhishuriye. Danieli yashimye agira ati, izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyinyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya, kandi ihishura ibihishwe by'ahatagerwa. Izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Ndagushimye ndaguhimbaza wowe Mana ya basogokuruza umpaye ubwenge n'ubushobozi, unsobanurire ibyo twagusabye kuko tumenyesheje iby'umwami ashaka. Danieli yahise asanga Ariyoki, uwo umwami yari yarategetse kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, maze aramubwira ati, nturimbura abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo nshyira umwami musobanurire ibyo ashaka. Ariyoki yahise ajyana Danieli imbere y'umwami vuba vuba, maze abwira umwami ati, mbonye umugabo wo mu bantu b'abanyagano b'Abayuda, arabwira umwami inzozi ze. Nimurebe umunyagano w'Umuyahudi atuje kandi yumanganyije ari imbere y'umwami w'ubwami bwarushaga ubundi bwose gukomera ku isi. Mu magambo ya mbere yavuze, ntiyihesheje icyubahiro ubwe ahubwo yahaye Imana ikuzo yo soko y'ubwenge. Umwami amubazanyije amatsiko ati, mbega urambwira inzozi neretswe n'icyo zisobanura? Yarasubije ati, ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami cyangwa abapfumu cyangwa abakonikoni cyangwa abacunnyi, ariko mu ijuru ariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari bizaba mu bihe bizaza. Daniyeli yaravuze ati, inzozi n'ibyo werekewe ku gisasiro ni byibi, nuko ibyawe nyagasani watekerezaga uryamye bizaba mu gihe kizaza. Ihishura ibihishwe niyo yakubwiye bizaba. Kandi jye ubwanjye ibyo bihishwe sinabihishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho, ahubwo ni ukugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze, amenye n'iby'umutima we wibwiraga. Nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yariteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari zahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari miringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Urabyitegereza ugeza ibuye rya Aziya ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama waho bahurira muki, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishyikirizo, maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose. Daniyeli yavuganye ishema abwira umwami ati, inzozi n'ibyo werekewe ku gisasiro ni byibi. Umwami yateze amatwi yitaye cyane ku kantu kose kavugwaga, amenya ko izo nzozi arizo zari zamuhagaritse umutima. Uko niko umutima wawe wateguriwe kwakirana umutima mwiza ubusobanuro bwazo. Umwami w'abami yari agiye kumenyesha umwami wa Babuloni ukuri gukomeye. Imana yari guhishura ko ifite ububasha ku bwami bwose bwo ku isi, ikagira ububasha bwo kwimika ubwami no kubuhangura. Niba bishoboka, intekerezo za Nebukadinezari zagombaga gukangurwa zigasobanukirwa inshingano afite abazwa n'ijuru. Ibyari kuzaba mu gihe kizaza bigeza ku iherezo ry'ibihe byagombaga gushyirwa imbere ye. Daniyeli yakomeje agira ati, nuko wowe nyagasani uri umwami w'abami. Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro, yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere byaho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo bitegeke byose. Nuko nyagasani, wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose, ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo, ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba. Kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera. Igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba. Nuko ku ngoma z'abo bami, Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, nuko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi n'iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Umwami yanyuzwe n'ukuri k'ubusobanuro, maze mu kwicisha bugufi no kumirwa ahera ko yikubita hasi yubamye aramya Daniyeli avuga ati, n'ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, ni umwami w'abami kandi niyihishura ibihishwe, kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe. Nebukadinezari yasheshe iteka ryari ryaciwe ryavugaga ko abanyabwenge b'i Babuloni bagombaga kwicwa. Ubuzima bwabo bwarokotse bitewe n'uko Daniyeli yari afitanye umubano n'Imana ihishura ibihishwe. Nuko umwami ahera ko akuza Daniyeli amugororera ingororano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Daniyeli asabira Saduraka na Meshake na Abedenego ubutware bw'igihugu cy'i Babuloni, umwami arabubaha, ariko Daniyeli we aguma ibwami. Mu byandikwa bivuga ku mateka ya muntu, gukura kw'ishyanga, gukomera no kugwa k'ubwami, ibi byose bisa naho bishingiye ku bushake n'ubuhanga buhanitse bwa muntu. usanga ku rwego rukomeye uko ibintu bigenda bisa naho bigenwa n'imbaraga za muntu, umugambi we cyangwa imyanzuro yihuse afata. Ariko rero mu ijambo ry'Imana umwenda ukingiriza ukurwaho, maze tukareba hirya cyane n'inyuma, kandi amaso akahuranya akareba uruhererekane rwose rw'ibigirira umuntu akamaro, imbaraga ze n'ibimushishikaza, kandi ibyo byose bikaba ari ibikoresho by'Imana y'inyampuhwe bikora bucece no mu buryo bwo kwihangana, bigashyira mu bikorwa inama z'ubushake bwayo bwite. Akoresheje amagambo meza atangaje kandi yuzuye ubugwaneza, intumwa Pawulo yagaragarije abanyabwenge bo muri Atene umugambi Imana yari ifite irema kandi igakwiza amoko n'amahanga ku isi. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ari yo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana, ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 24 kugeza kwa 27. Imana yavuze neza ko umuntu wese uzabishaka azazanwa mu ndahiro y'isezerano. Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 37. Mwirema wari umugambi w'Imana ku isi turwa n'ibiremwa, aho kubaho kwabyo kwari kubibera umugisha hagati yabyo, kandi uko kubaho kukubahisha umuremyi wabyo. Abantu bose bashaka bashobora gukorana n'uwo mugambi. Bene abo bavugwaho aya magambo ngo abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Yesaya igice cya 43 umurongo wa 21. Mu mategeko yayo, Imana yamenyekanishije amahame agenga kugubwa neza nyakuri kwabo kw'ibihugu n'uko abantu ku giti cyabo. Mose yabwiye Abisirayeli iby'aya mategeko agira ati: "N'ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu, kuko kuyitondera atari icyoroheje kuri mwe." Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 47. Amasezerano yahawe Isiraheli yanasezeraniwe ishyanga ryose ndetse n'umuntu uwo ari we wese uri munsi y'ijuru, hashingiwe ku byangombwa bimwe ndetse no ku rwego rumwe. Mu myaka magana menshi mbere y'uko amahanga mwabaho, Imana nyir'ubwenge bwose yarebye mu bihe bizabaho, maze ivuga ibyo kwima no guhanguka k'ubwami bwagiye butegeka isi yose. Imana yabwiye Nebukadinezari ko ubwami bwa Babuloni buzahanguka, maze ubwami bwa kabiri bukimikwa, kandi ubunabwo bukazagira igihe cyabwo cyo kugeragezwa. Kubera kudahesha Imana ikuzo nyakuri, icyubahiro cy'ubu bwami cyari kuzayoyoka, maze ubwami bwa gatatu bukabusimbura. Ubwa gatatu nabwo bwari kuzarangira, maze ubwa kane bukomeye nk'icyuma bukaganza amahanga yo ku isi. Iyo abami ba Babuloni ubwami bwari bukungahaye cyane kurusha ubundi bwami bwose bwo ku isi bakomeza iteka kubaha Uwiteka, baba barahawe ubwenge n'imbaraga biba byarabomatanyije nawe kandi bigatuma bakomeza gukomera. Nyamara Imana bayigize ubuhungiro bwabo igihe gusa babaga babujijwe amahwemo kandi bahagaritse umutima. Mu bihe nk'ibyo, ubwo babaga bananiwe kubonera ubufasha ku bantu bakomeye, nibwo babushakiraga ku bantu nka Daniyeli, abantu bari bazi ko bubaha Imana ihoraho kandi nayo ikabubahisha. Basangaga abantu kugira ngo babasobanurire amayobera y'Imana, kuko nubwo abami ba Babuloni yirataga gukomera kwayo, bari abantu bafite ubwenge buhanitse, bari baritandukanyije cyane n'Imana kubwo gucumura ku buryo batari gusobanukirwa ibihishurwa n'imiburo bahabwaga yerekeye hazaza. Mu mateka yaranze amahanga, umwigishwa w'ijambo ry'Imana ashobora kubonamo gusohoranya kuri k'ubuhanuzi Imana yatanze. Amaherezo Babuloni yarasenyutse kandi iramenagurika, ivaho irashira bitewe n'uko mu bihe byo kugubwa neza abami bayo bari baribwiye ko batagengwa n'Imana, kandi n'icyubahiro cy'ubwami bwabo bakavuga ko gituruka mu bikorwa bya muntu. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi nabwo bwagezweho n'umujinya w'ijuru bitewe n'uko muri bwo amategeko y'Imana yari yarakandagiwe akaribatwa. Kubaha Imana nta mwanya byari byaragize mu mitima y'abantu benshi cyane. Gukiranirwa, gutuka Imana no kwangirika kw'imico byari biganje. Ubwami bwakurikiyeho bwarushijeho kuba bubi no gusayisha, kandi ubwo bwami bwakomeje gusigingira bujya hasi cyane y'urugero rw'imico mbonera. Ububasha bwose umutware wese wo ku isi akoresha butangwa n'ijuru, kandi kugera ku ntsinzi kwe gushingira ku buryo akoresha ubwo bubasha ahabwa. Ireba byose yo mu ijuru ibwira buri wese iti: "Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya." Yesaya igice cya 45 umurongo wa 5. Kandi amagambo yabwiwe Nebukadinezari wa kera ni icyigisho mu buzima kuri buri wese: kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, ahari aho uzungukirwa amahoro. Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 24. Gusobanukirwa ibyo bintu, gusobanukirwa ko gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, kw'ingoma ikomezwa no gukiranuka, kw'ingoma ikomezwa n'imbabazi, kubona imikorere y'aya mahame mu kwigaragaza ko ububasha bw'Imana yo ikuraho abami kimika abandi, ibyo ni ugusobanukirwa amahame n'ubwenge bikubiye mu mateka. Imigani igice cya 14 umurongo wa 34, icya 16 umurongo wa 12, n'igice cya 20 umurongo wa 28, ndetse na Danieli igice cya 2 umurongo wa 21. Mu ijambo ry'Imana honyine niho ibi bisobanurwa neza. Muri ryo hagaragarizwa ko imbaraga z'amahanga kimwe n'iz'abantu ku giti cyabo zitabonerwa mu mahirwe cyangwa akito babona, bigatuma baba indahangarwa. Nta nubwo izo mbaraga ziboneka mu gukomera kwabo birata, ahubwo kugenzuzwa ubudahemuka basohozanya umugambi w'Imana. Umugereka kuri iki gice, igishushanyo Nebukadinezari yarose. Ubuhanuzi bukomeye bwerekeye ingoma z'abantu nicyo gishushanyo cyo mu nzozi za Nebukadinezari, umwami wa Babuloni wari umwami ukomeye kandi ufite inyota yo kugera ku rwego rusumbyeho. Yifuje kumenya ibizabaho nyuma y'igihe cye, kandi mu nzozi z'igishushanyo yarose kitashoboraga gusobanurwa n'umuntu n'umwe, Imana yamenyekanishije ibyajyaga kuzabaho. Nebukadinezari wizeraga ko Babuloni izahoraho iteka, Imana yamuhaye kurota inzozi. Imana kandi ikoresheje umuhanuzi wayo yahaye Nebukadinezari ubusobanuro bw'izo nzozi kugira ngo Nebukadinezari amenye ko Babuloni itazahoraho iteka, ndetse umwami amenye ko ukuri kurenze imigambi yo gukomeza ubwami bwa Babuloni. Imana yahaye Nebukadinezari kurota inzozi no kubona ubusobanuro bwazo atari ukugira ngo umwami wa Babuloni abimenye wenyine, ahubwo kwari ukugira ngo umwami wese uzamukurikira azamenye ko ubwami bwo ku isi ari ubw'igihe gito kandi bugomba guhanguka, ndetse ko ubwami buhoraho bwonyine kandi butazahanguka ari ubwami bwa Kristo buhagarariwe na rya buye ryaje guhinduka umusozi munini maze rigakwira isi yose. Icyo gishushanyo cyose cy'umuntu cyari gihagarariye ubwami bwa muntu, ariko imigabane y'icyo gishushanyo, ibishushanyo by'ibyuma bihagarariye ubwami bune bukomeye bwahinduye isi, bwari guhera mu gihe cya Danieli bugakomeza bukaganza ku isi. Ubu bwami butangirira kuri Babuloni kandi ku mutwe w'icyubahiro cyabwo bwari buyobowe na Nebukadinezari, ndetse bwabaye ubwami bwahinduye isi mu buryo bugaragara cyane. Uwitwa A.H. Says aravuga ati, haba mu baturage benshi no mu mateka ya kera, ubwami bwo mu majyepfo bwa Babuloni bwaruse Ashuri birenze urugero. Aha muri Babuloni niho habaye ihuriro ndetse n'itangiriro ry'insanzuramuco. Ryaje gukwira hirya no hino muri Aziya y'Uburasirazuba. Muri icyo gihugu havumbuwe ibisigisigi bimwe by'isanzuramuco rya kera ryari riteye imbere, bitari byaravumbuwe kimwe n'ibyari bimaze igihe kirekire cyane biriho. Babuloni yari ihagarariye umuco, isanzuramuco, ubuvanganzo ndetse n'imbaraga itegeka byose y'ibyerekeye iyobokamana. Nta murwa mukuru mu isi wigeze uba ihuriro ry'ububasha, ubutunzi n'umuco mu gihe kirekire gityo. Byari bikwiriye ko ihishurirwa n'umuburo biturutse ku Mana byagombaga guhabwa ubwo bwami bukomeye bwahinduraga isi, ariko Babuloni ikomeye kandi y'izahabu yaje guhanguka mu mwaka wa 539 mbere y'ivuka rya Kristo, iyobowe n'abami b'abanyantege nke Nabonidusi n'umuhungu we Berushari. Ibyo byabaye mu gisekuru iri hishurirwa ryatangiwemo. Babuloni yakurikiwe n'ubwami bwa Abamedi n'Abaperesi n'umwami wabo Kuro ukomeye. Hafi imyaka igera kuri 200, Ubuperesi bwashushanywaga n'ifeza yo kuri icyo gishushanyo Nebukadinezari yarose bwicaye ku ntebe y'ubwami bw'isi yose. Mu mwaka wa 331 mbere y'ivuka rya Kristo, Darius wa gatatu Kodomanusi yarwaniye ubutegetsi na Alexandre mukuru mu rugamba rwabereye ahitwa Arbera, maze Alexandre wo mu Bugiriki ahinduka umwami w'isi. Ikimenyetso cyarangaga Ubugiriki cyari umuringa. Alexandre yatanze mu mwaka wa 323 mbere y'ivuka rya Kristo, maze mu myaka mike ubwami bwe bugabanywamo ibice bine byari bihanganye, kandi mu kinyejana cyakurikiyeho ubwami bucika intege cyane, bityo busigara ari umuhigo w'ubutegetsi bwakomeraga ku isi bw'umwami w'abami bwari buherereye ku ruzi rwa Tiberi. Roma yatsinze umugabane wa Siriya w'ubwami bwa kera bwari bukomeye bw'Ubugiriki mu mwaka w'190 mbere ya Kristo, itsinda akarere ka Makedoniya k'ubwo bwami bwa kera mu mwaka w'168 mbere ya Kristo, mu gihe Egiputa nayo yemeye ubutegetsi bw'ubwami bw'icyuma bwa Roma muri uwo mwaka. Nubwo yari ubutegetsi bwa Repubulika, Roma mu itangira ryayo yari yunze ubumwe. Nyuma yaho yaje kuba ubwami bukubiye hamwe ubundi bwami. Mu bwami bwa Roma hajemo kwigabanya gushushanywa n'uruvange rw'icyuma n'ibumba. Ibyo byabaye biturutse mu kwigarurirwa kwihuse kwakozwe n'ubwoko bw'ababarubaro bari baturutse mu majyaruguru no mu burasirazuba bw'Uburayi mu kinyejana cya 4, kandi Roma ubwami bw'icyuma irasenyuka burundu. binyuze mu gushyingirana ari byo ubuhanuzi bwavuzeho ko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko batazafatana, hakoreshejwe imbaraga zikomeye kugira ngo ibihugu by'Uburayi bifatanyirizwe, ari byo byakomotseho ku kwigabanya k'ubwami bwa Roma mu ishyanga rimwe rihuje, nyamara ntibyashobotse. Bakoresheje imbaraga za gisirikare, Charlemagne na Napoleon bashatse kubaka ubwami bwunze ubumwe ariko birabananira. Ubuhanuzi bwavuze ko ibyo bice bitazigera bifatana nk'uko icyuma kidashobora kwivanga n'ibumba. Ijambo rivuga ngo ntibazafatana rikomeye cyane kurusha imibanire mu bya politike y'ibihugu cyangwa imbaraga za gisirikare. Mu minsi y'amahanga aheruka yakomotse mu kwigabanya k'ubwami bwa Roma, Imana yo mu ijuru izimi ku bwami bwayo butazigera buhanguka kandi butazahabwa ubundi bwoko uretse ubwoko bwayo bwite buzabuturukamo iteka ryose. Kandi izo nzozi n'iz'ukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Abanditsi.